Bayokwenzela, bayofika lapho hlezi khona. Bayokwenzela, bayofika lapho hlezi khona. Wena bosa mashumi, kuqa phansi ungacingi lapho khona. Wena bosa mashumi, ungacingi kaningi kusophola basokona.
So shwele sanjalu, be mama. Thank you.